Africa matters. It matters profoundly to the shape of the 21st century world.
Ni General Jalatigibaw ye jamanadenw ka hakilinaw dafiri ka sɔrɔ ka u yɛrɛ ka laɲini bila jamana sanfɛ. Lakana taabolo u bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka fara bɛjɛ fanga u fagali kan. Lloyd Austin a ye nin fɔ a ka laseliw senfɛ min bɛ États-Unis jamana ka teriɲɔgɔnya siraw taabolo sinsinni yira u ni farafinna gunkana cɛ lakanako kun kan. Nin kɛra a ka laseli dɔ ye Angola jamana faaba kɔnɔ. Ameriki jamana ka lakana minisiri
making sure that Africa enjoys all of the protections of the international rules and norms that advance security and prosperity.
Ye dofara États-Unis jamana ka danaya la kurakurali kan ka se ka dɛmɛ don jamana fangaw ma n'u ka politiki taabolo ye cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛfɛ bɛn lakana jamana marako ɲuman ani bɛjɛ fanga kɔnɔna la a sinsinna min kan kosɛbɛ k'a fɔ k'a koɲɛw ka ɲi ka don ba la wa fɛnw don minnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to farafinna a mago bɛ a ka finitigi kulu la u ka baaraw kɔnɔ ka fara jamanadenw kan nka o kɔmafalen tɛ dɛ a ye min fara a ka kumaw kan Monsieur Austin a ka nin taama in senfɛ Angola jamana kan min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ka lakana minisiriso ka ciladen ka wuli ka taa farafinna gunkana jamana in kan min kɛra a ka taama a tako sabanan ni a kuncɛli baaraw ye farafinna gunkana la Djibouti ani Kenya kɔfɛ ntɛnɛndon k'a to Nairobi Ameriki jamana ka lakana minisiri ye a lase k'a fɔ ko
preservation of Niger's diplomatically elected government. And so while we give diplomacy a chance,
États-Unis jamana be hakli falen falen na ni tabulu do ni wala saka sika jatiminali nyumanke ukafini tuku ka yeli la do na tola Niger jamana ka ni kuna foni nunu dira fe kle kle Francis jamana nyamgo Emmanuel Macron bolin ko fe ka kafini tuku ka tali ka bon Niger jamana ka kufo farafina gungana ka kani fe nyuman wore ka temejia jamana de wore ka nalika ni hakli na uye mimbe kunya to gelea udala Austin yenifo farafina gungana ka kani fe nyuman chama wore ka teme dɔw ka hakilina kan min dɔ bɛ tali kɛ marifa firili la u ka sugu kɔnɔnaw la ani fana ka dɛmɛ don diɲɛ jamana wɛrɛw ka kɛnyɛrɛ kɛlɛbolo ma i n'a fɔ Wagner ka jɛkulu olu minnu kɛlen don k'u bolo da sumankisɛw kan ka jamakuluw caaman bila kɔngɔ la diɲɛ fan bɛɛ nin kɛra ka laseli kumakan dɔw ye a ye min kɛ misaliya ye ka taa Vladimir Putin o ka jamana ma n'o ye Rusila jamana ye